CKMusicPromos.com.
Cinemax Touch.
Get up, Charlo.
We back in the pew pew. Get a lift in the light.
Leka tumfewe mwami ukamba kamba paka mwani neo bossi sini wala kai yonse ni malosi usekuleko daunga ende kukosi inepo samba niende la makeksi
pop smoke uja ni nepa wangu nyimbo zanga zinafika na kumwamba ni fireproof uyi phone yangu kelo haso sama vala na kabamba
tepo saving ivo yonse mukajeti inekugona ni magona kumakumbi no money calling me I'm no working geto kutalo maniga we enjoy
Nizimit unga fage kovishash Umaume ama chita china mwali Bizu kwa tutima pikila mazali Tola ni msiks acho sako bali
Ise kwa tusiti ziva load shaking Mazo mazo nizo chapo kaweti Siala 7 anafika kusupporta Okujama ningi na eve timu shoota
Vitumbua apati na yambo shanga Olo drama na 7 tima piala Apa manja kuli February 30 Kima zamba inakulisa majezi
PhD ni natengela mumala Nikali mwana nikalunkala na mama Ninamvela kutiwe unafunta Kupika sima musuva ulinatochi
Inepano nina namba yava jize Kima kambisa na nona line pize Ndofu na iwe nga kulangize Kima posha na diose ni maaire
Siwoneka mushe ukavala guchi Boti ya vene no one is in a cutie Nikagwira stage ni manga vikuti Niva dedesha wa wose Vakadeti
Badu manje vaba badu wanapopalo Nituwa na tuone ganga mudalo Bolo ndevu zima mera na mukamu Nizo wana nanga wai ungo kana
Sabato zanga ni nagula pasteti Sini betinga koma niri na cheki Tupi kufunda mwanga ni mutu wa chaja Nenireke sini sevela na baya SN ya po
Kento kutalo
Kumu kamba J Hustle
My D
K-Wise
Kaya K is the O
YD
Kuteni ya T-Shirt
M-E-K
Yavo Kamfana kamustuhu
He-Man
Ela ela ela
Cinemax Touch
Hard Rock Music Official
Appa 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 left in the light.
CKMusicPromos.com.